Polisi Nansana egalidde abantu 11 abaakakiuka sako y'abamakanika mu munisipaali y'e Nansana abakulembeddwa mu ssentebe waabwe Kasimu Kasasa ku byekuusa ku kubulankanya ssente ezisoba mu bukadde 200 ezaweebwayo okukulaakulanya abamakanika mu kitundu kino. Bano okukwatibwa kiddiridde okunyizibwamu obuzibu bwa pulezidenti ku nsonga z'okulondoola pulojekiti eza gavumenti yiga kisa kya Mukama ku ngeri gye beezibikamu ssente ezaalina okuyamba abamakanika bonna okwekulaakulanya.
I'm going to give it to police. Is here, back a statement. Say, police, which one? Bank, I'm going to take a yes or right in jail. This is no, I'm going to take a yes to the bank. This is no, bank, I mean, there's no bank. Police, which one? I'm going to take a yes or right in jail. I'm going to take a bank or a jail. You know, it's not your bank. You tell them to begin a mistake. Wagala Kumanya, or what next to a higher system is a van. Or what next to a higher system is what take a foot. Tell you to move.
Wano kisa kya Mukama w'asinzidde n'alabula bonna abalowooza okuzannyira ku nsimbi za gavumenti nti baakukwatibwa era n'ebintu byabwe bitundibwe ku nnyondo okulaba nga ssente ziganyula abantu bonna era abatuufu.
Kutta abantu 11 aba komiti ya Nansana Presidential Initiative Sacco abakulira Mwami Kasasa. Mwami Damba yadduse tiyazze era tubawandinze over eri police kubanga mu guideline zaffe zaali zigamba nti wemuna amalanga okufuna bagenda okufuna ssente muwe omukisaala this office ne disoba ba vetting naye bano bote baafaayo baakolanga lyabwe omukulu n'agenda ne ku skilling center ye n'ali no vetting anaakosa milioni 40. That was too wrong. So njagala kuwa warning eri abo bonna betwawa ssente naye njagala kuwa warning abo bonna abasuubira nti nze program mwendi mugenda gifeeza nga muba ssente z'abavubuka ekyo sijja kukikiriza. Naba nayogera ku ntandikwa Mwami Kasasa ne ttiimu y'ababa ssente z'abavubuka bano balina otunda ebyabwe baze ssente ezo ekirungi emmotoka kwe baziteeka mbu yakwata sino tuaka zibi naziyonja n'akola biki n'ateeka milioni 5 motoka namusobola otundibwa era I'm going to write to anti-corruption bajja bayingire mu zino ensonga abasajja bano balivaninga.